DJShowster.com.
Baby girl, straight out of Zambia and Africa. Boom! Misaika. Southern Empire.
Tuna na tumana tema ndesa ku school. Nezo zipomba ole uli pachiguru. Wenda wani wone la muatini wa munguru. Kaimana vingi yanga yanze fulu fulu. Tina kuma na madeza kuskuru. Nezo zipomba olo uri patiguru. Ndiyo weka wezo rangiza pukata. Mutima wako ine ni upasama. Iwe ni double mami ni pase chansi mami. Iwe uri sweetu chila hani mami. Aka pimpa wina na titana mami. Aka pimpa wina na titana mami.
Every day ni mafuna tape nilina iwe. Na wanzanga bonse mwani nina zonda. Ni mafuna tape nilina iwe. Every day, baby. Ni mafuna nini na iwe. Every day, baby. Ni mafuna nini na iwe.
Tina kuma na madezi ya kuskulu. Nezo zipomba ulo uri patiguru. Dio wezo nila ngizana pokata. Mutima wako ine ni upo samanza nida.
We malaika, laika. Uri wachi kata kata. Can you come closer, yeah? I wanna hold you tighter. We mungeli wandini we. We luwaku wandini we. Yulimbama ama gelo bengi vale jama eh. Nipeleke tu yo mama. Nikalipile lobola. Nipeleke tu yo mama. Nikalipile lobola. Every day ni mafuna tape nilina iwe. Na wanzanga bonse mwani nina zonda. Ni mafuna tape nilina iwe. Every day, baby. Ni mafuna nilina iwe. Every day, baby. Ni mafuna nilina iwe.
Now what? Tina kuma na madezi ya kuskulu. Nezo zipomba ulo uri patiguru. Dio wezo nila ngizana pokata. Mutima wako ine ni upo samanza.
I'ma be with you 24/7. Bena wakuna manu kupromisa na heaven. Koma bali faking gani njo kamo Eden. Iwe suli wiki nga majezi ya di 7. Shingika kumwenu tukalipile nselamu. Ngombi zili 10 iloko 20 noma 1. Pop it for me, pop it like popcorn. 1, 2, 3, ndiye password ya phone. Nani savula, wagai nangu 10 ni wafundula. Kuwa shock kwesha washala wale teta. So why ni kuplay ye mamisi ndile Messi. Fasila voka mbana choka na mpresi.
Ni mafuna tape nilina iwe. Na wanzanga bonse mwani nina zonda. Ni mafuna tape nilina iwe. Every day baby. Ni mafuna nilina iwe. Every day baby. Ni mafuna nilina iwe.
Now what? Tina kuma na madezi ya kuskulu. Nezo zipomba ulo uri patiguru. Dio wezo nila ngizana pokata. Mutima wako ine ni upo samanza nida.
Jam Records, here's what girl.
DJShowster.com.